bayana ya kuchumba ficha muhimu. Wasigano kona mimonje ntakupa utamu. Imani yani ampia wewa doto, mithiri tukaja kurwa doto. Usiju ukaleta utoto, mapenzi nataka washa moto. Imani yani ampia wewa doto, kurwa doto. Usiju ukaleta utoto, mapenzi nataka washa moto. Natamani ungekuwepo kwenye moyo wangu, uone jinsi nilivyokujaza wewe. Ujue hata ningezivyaje sifa zote simalizi, ila tambua gaga nimekuganda sigino wela zizi. Ila wewe washa
moto, washa moto,
washa
moto,
na mimi na washa
moto,
washa moto,
washa moto.
Ila wewe washa
moto,
washa
moto,
washa
moto,
na mimi na washa
moto,
washa
moto,
washa
moto.
Yeah. Nakupata lokamili mbombo ngafu, wanogilibu ni wengi, wanopenda wachache kama we mwangaza. Basukisha juu hivyo, nitunzie penzi langu. Usijisaulishe wambie, wewe peke yangu. Na mitajitunza usijali, mwa peke yako. Kando sito kwenda, nipo kwa penzi peke yako. Imani yani ampia wewa doto, mithiri tukaja kurwa doto. Usiju ukaleta utoto, mapenzi nataka washa moto. Imani yani ampia wewa doto, kurwa doto. Usiju ukaleta utoto, mapenzi nataka washa moto. Hey, natamani ungekuwepo kwenye moyo wangu, uone jinsi ni livyo kujaza wewe. Ujue hata ningezivyaje sifa zote simalizi, ila tambua gaga nimekuganda sigino wela zizi. Ila wewe washa
moto,
washa
moto,
na mimi na washa.